party, to go to say, I
pass out in my body. Oh, and it is
well. I got it to leave it all. To leave it all. Let her turn your mirror to leave it all. To leave it all. Katoya gale to leave it all. To leave it all. Let her turn your mirror to leave it all. To leave it all. I'm in the moon. Pulida nyo mirakufa, I'm in the vibe. Kani gwenja gala tugende kwa ne moon. Kulise koku zibaga muka chinteke kubata. Tufimbe kukoko pata nsijisi kutukepata. Ola wachewe tugenda fena. Kuba baby bienja galo vidina.
Kikube.
Kugala kuba manyinina. Yakusuzanga mokalina.
Kikube.
Chira vikandi makasi giri momovili. Mutima kukuba kumunyo cha omovili. Mwana ya gala kuvimba yeka. Mulaba jena kubidwa chisikanka. Katwa ya gale tulivito. To tulivito. Leka tunyo mire tulivito. To tulivito. Katwa ya gale tulivito. To tulivito. Leka tunyo mire tulivito. To tulivito.
Meka sako.
Sako.
Bigi sako.
Sako.
Meka sako.
Sako.
Bigi sako.
Sako.
Chibebe chiwo merabi koko. Hene samu nyota demo koko. Lava wechinde semu loko. Amu kwata kamo wachivoko.
Buse.
Chiva poti poto. Omu vidi gugo nanga tomato. Chichu use daba wenchi kuwa foto. Chema nyichi ntunze kulukato.
Katwa ya gale tulivito.
Tulivito. Leka tunyo mire tulivito. Tulivito. Katwa ya gale tulivito. Tulivito. Leka tunyo mire tulivito. Tulivito. Je, zadi wabuju muto. Akama Ivy na chochito. Edidi muto.
Fire.
Tulivito. Tulivito. Leka tunyo mire tulivito. Tulivito.
Kikube.
Katwa nyo mire tulivito. Fire.